Murumva radio ijwi rya Amerika. Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya karindwi muri kumwe nange Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije mwese abatwumva aho muri hose. Mukanya ni ikiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima kuwa gatatu muri aya masaha nk'uko mubimenyereye. Turaza kandi kubaganira ku kibazo cyo kugwingira. Radio ijwi rya Amerika muyikurikira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi ho mudukurikira ku mirongo migufi short waves. Mushobora kandi no kudusanga kuri internet kuri www.radioyacu.com. Turi no ku rubuga rwa Facebook ari rwo VOA Radio Yacu. Ikaze mwese muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10. Shutezi jwi rya Amerika inongeye kubaha ikaze mwese uyu munsi mu kiganiro muri isanga nk'uko nari mbivuze mu kanya. Turaganira ku kibazo kirimo kuvugwa mu Rwanda cy'abana bagwingira. Turaza rero kubaha umwanya musobanuzi umutumirwa wacu. Telefone yacu mwifashisha kugira ngo muduhe ibitekerezo ndetse n'inama kandi mubaze umutumirwa ni 2024419931. Subiremo ni nomero ya WhatsApp. No kubanza kamenyetso ko guteranya 1 202 4441. Mu Rwanda rero haraboneka ikibazo cyo kugwingira kw'abana mu mujyi wa Kigali kimwe n'ibindi bice bitandukanye by'igihugu bahangayikishijwe n'iki kibazo. Imibare itangazwa n'ubuyobozi yerekana ko mu gihugu hose 38% by'abana bagwingiye, mu gihe mu mujyi wa Kigali habarwa 23%. Uyu munsi tubafitiye impuguke umwe mu bashinzwe gushakira umuti iki kibazo cy'igwingira ry'abana. Ni Dr. Alexis Mucumbitsi, ni umuyobozi ushinzwe imirire n'isuku mu kigo mbonezamikurire y'abana bato mu Rwanda. Reka rero ntabatindiye mbakirire umutumire. Dr. Mucumbitsi, muraho murakomeye
namwe?
Yego, turaho. Ikaze kandi ku ijwi rya Amerika. Mbanze ngushimire uyu mwanya uduhaye uhaye n'abakunzi b'ijwi rya Amerika kugira ngo utuganirire. Mu gutangira nagira ngo ngusabe ubanze utubwire impamvu nyamukuru ubushakashatsi bwasanze zitera abana kugwingira.
Uko wari ubivuze nibyo, ubushakashatsi bwagaragaje ko abana 38% bari hasi imyaka 5 bagaragayeho kugwingira. Impamvu rero ziratandukanye, kubera ko impamvu imwe ntabwo ari yatera kugwingira, haba hari impamvu nyinshi zihuriranye zishobora gutuma umwana agwingira. Muri izo mu bwa mbere ni ukubona kutabona indyo yuzuye cyangwa intungamubiri zihagije umwana aba akeneye, cyane cyane kuva umubyeyi agisama umwana. Iyo umubyeyi rero atagize indyo yuzuye agisama, bituma noneho wa mwana uri mu nda nawe agira ikibazo cyo kubona indyo yuzuye. Hakaba rero hari no ku umwana akimara no kuvuka, hashobora no kuba umwana atashobora konsa neza, umwana ntashirwe ku ibere hakiri kare, bigatuma uwo mwana rero igihe cy'amezi 6 iyo bakomeje kumuvangira umwana ashobora kugwingira iyo bibaye igihe kirekire. Ikindi none gikurikiraho nuko hashobora kuba hari ikibazo cy'isuku nkeya. Iyo suku nayo ishobora kugira ibibazo ku mwana igihe umwana arya indyo irimo umwanda byashobora gutuma umwana agira imiswi, izo miswi zikashobora gutuma umwana ashobora kugwingira cyangwa kugira imirire mibi, ariko icyo gihe nabyo biba bisaba ko byaba igihe kirekire. Hari no kutinda noneho gushyira umwana ku ibere, hari igihe ababyeyi nabo batinda gushyira umwana ku ibere, ibyo nabyo bigatuma umwana ashobora kugira ibibazo by'imirire mibi. Ibyo bishobora kubona kugira ingaruka ku mwana, ariko cyane cyane no ku mubyeyi. Umwana iyo umubyeyi nawe adashyize umwana ku ibere hakiri kare, bimugiraho ingaruka, ariko bikagira n'umubyeyi, bigira ingaruka ku mubyeyi ikagira n'ingaruka ku mwana. Ariko hari n'ikindi gikomeye cyane cyo kudashyira umwana ku imfasha, kudaha umwana imfasha bere hakiri kare. Hari ababyeyi batinda guha umwana imfasha bere, cyangwa se bakamuha imfasha bere ituzuye, itari indyo yuzuye, cyangwa bakayimuhera ku gihe kitari igihe, cyangwa ugasanga idahagije. Ibyo rero nabyo biri mu bintu bishobora gutuma umwana agira igwingira cyangwa se agira imirire mibi. Byose bikaza gutuma umwana, iyo bibaye igihe kirekire, bishobora gutuma agwingira. Ariko hari n'ikintu tutakwirengagiza, ikibazo cy'indwara. Iyo indwara za umwana zahuriranye ku mwana atavuzwe vuba vuba, icyo gihe nayo bishobora gutuma agwingira. Ariko hari n'ikintu tudashobora kwibagirwa, ni amakimbirane yo mu rugo. Iyo ababyeyi bafite amakimbirane, byanze bikunze bishobora kugira ingaruka ku mwana, kubera ko umwana ntabwo agwingira kubera kubura ibiryo. Ariko hari n'ibindi byashobora gutuma ubwonko bw'umwana budakura, bigatuma umwana agwingira.
Ndumva ari byinshi mudusobanuriye, ariko ubwo mu kanya turaza kubigarukaho. Hari nk'ibyo mugenda murushaho kutubwira uko bihagaze. Noneho ibimenyetso byerekana ko umwana yagwingiye, mwabwira batwumva ni nk'ibihe?
Ngo umwana nk'uko nabivuze ko umwana ashobora kugwingira akiri no mu nda y'umubyeyi we, umwana bakimusama, iyo umubyeyi atariye neza umwana ashobora kugwingira, kubera ko umwana akura mu gihagararo akiri no mu nda, ako gakura no mu bwonko. Bivuga ko rero iyo umwana yagwingiye, hari ibimenyetso bimwe na bimwe ushobora kubona, hari n'ibindi bimenyetso utashobora kubona. Mu byo washobora kubona n'ibyo umwana ashobora kuvuka afite ibiro bikeya. Murabizi ko umwana avuka nibura afite ibiro 2,400 kugeza ku biro 3 cyangwa 2,350. Ni ukuvuga ngo rero umwana yavutse ari hasi y'ibiro 2,400, bishobora kuba ko umwana yagize ikibazo cy'imirire mibi akiri mu nda, bishobora no kumuviramo mu kugwingira. Icyo ni ikimenyetso umuntu yashobora kubona vuba vuba. Ariko noneho hari igihe washobora kureba indeshyo y'umwana ukagereranya n'imyaka ye, ugasanga bidahwanye. Icyo ni ikimenyetso ushobora kubona vuba vuba, ushobora kureba indeshyo y'umwana, cyangwa ukareba umwana bavukiye rimwe n'ubundi ukabona we arakuze vuba vuba, ariko undi atakuze vuba vuba. Iyo ugeranyije indeshyo n'imyaka, byanze bikunze ushobora kubona ko umwana yagwingiye. Ikindi ni kugira kutiyongera kw'ibiro. Hari igihe umwana atiyongera ibiro mu gihe kirekire, umwana akaba avutse afite ibiro byiza, ariko noneho uko atagenda arya neza cyangwa atitabwaho, ugasanga umwana agenda atakaza ibiro mu gihe kirekire. Ibyo bishobora kumuviramo imirire mibi no kugwingira, bishobora gutuma noneho umwana yashobora kugwingira iyo bibaye igihe kirekire cyane. Ibyo rero bishobora gutuma noneho haza n'ingaruka zimwe na zimwe ushobora kubona, cyane cyane iyo umwana atangiye kurwaragurika cyangwa se arijya agwaragurika igihe kirekire. Ariko cyane cyane hari igihe unabibona mu minsi iri kuze cyangwa iri imbere, aho umwana ushobora gusanga asibira amashuri kubera kurwaragurika cyangwa se kubera ubwonko bwe budafata neza, ugasanga icyo gihe ibyo ni ibimenyetso bimwe na bimwe ushobora kugenda ubona ku mwana wahuye n'ibibazo byo kugwingira.
Mu kanya ubwo nabyo ndumva hari utwo umuntu yababazaho ku byerekeranye n'ibi biro by'umwana cyangwa se kutiyongera. Mbere y'uko dukomeza, nagira ngo mbabaze gatoya kuri icyo kibazo cyo kubura kuvukana ibiro bikeya bigaragaza nyine kuba umwana yaragwingiye akiri mu nda. Mwavuze ko agomba kuvukana ibiro bitari munsi ya 2,500. iyo umwana yavutse gutyo bigaragara ko yagwingiriye mu nda birashoboka ko ya icyo kibazo cyakemuka cyabonerwa umuti yaramutse abonye ibiribwa byiza bihagije biboneye icyo kibazo gishobora gukemuka noneho hagakura kwa kugwingira kukahinduka
ubushakashatsi bwagaragaje ko umwana ashobora kugwingira akiri mu nda ariko bishobora guhinduka imbere y'imyaka ibiri koko umwana mu myaka ibiri hari ikintu kinini gishobora guhinduka mu kugwingira kwe kubera ko ubushakashatsi bwagaragaje ko hari mu gihagararo bishoboka ko umuntu yamu hari icyo twakora imbere y'imyaka ibiri ariko inyuma y'imyaka ibiri biragoranye kugira ngo hari icyo twakorera umwana yagwingiye kubera ko ubushakashatsi bwagaragaje ko umwana nibura imbere y'imyaka ibiri ubwonko bw'umwana buba bumaze gukura kuri 60%. Inyuma y'imyaka kugeza ku myaka itanu ubwonko bw'umwana buba bumaze gukura kuri 90%. Bigaragara ko rero imyaka imbere y'imyaka ibiri hari ikintu kinini twasaba gukora kugira ngo wa mwana tumukure mu bya kibazo yari afite cyangwa se muvuga mu kugwingira kwe imbere y'imyaka ibiri birashoboka ariko inyuma y'imyaka ibiri ni gake cyane ni ugusana ibyangiritse cyane.
Ndabona ku murongo wa telefone batangiye kuduhamagara bifuza kugira icyo babaza ubwo nagira ngo mpe umwanya bamwe. Theodore turamwumva kuri telefone turi kumwe?
Turi kumwe na mwiriwe neza.
Mwiriwe urahagana hehe?
Ndi hano Kibagabaga nitwa turavuga Imana.
Yego.
Nabyumvise ngiye ikibazo nifuza kuba namubaza aradusobanura aratubwira uburyo amagara y'umwana avukana ese nko mu cyaro wenda baba batazi imikurire y'umwana ni izihe ngamba baba bafite ku buryo ibyo babigenda no mu cyaro n'abantu bafite imyumvire yo hasi utazi indyo zuzuye umwana yafata mu gihe avutse wenda na biro byinshi afite cyangwa se akaba yagiye icyo kibazo ese izo ngamba baba bazifite ko babigenda mu cyaro nabo bakabimenya akabasobanurira. Hari ikindi aribyo nigeze numvaho habaye haje abakangurambaga bakajya bashishikariza abaturage kurya indyo yuzuye kugira ngo umwana atabona ikibazo cyo kudina cyangwa cyo cy'imikurire ariko usanga bamwe na bamwe usanga batabyumva neza cyangwa se akabikora ari uko leta yabimushishikariza ni izihe ngamba zifatika baba bafite kugira ngo noneho buri wese azabanze kubyumva ajye abikora ari ibintu bimurimo ategeko leta yaba imushishikariza ngo abikore kubera igitugu cya leta nicyo ngicyo nabazaga murakoze.
Urakoze cyane Theodore rwose. Nagira ngo muganga banze agusubize. Dr. Mucumbitsi Theodore havuga Imana w'Ikibagabaga arabaza niba ntako hari ukuntu mwaba musobanurira abaturage bakabyumva neza baza byumva neza ku buryo bajya bakora ibyo mwababwiye batagombye kureba igitsure cyangwa se ijisho rya leta. Dr. Mucumbitsi
ku bibazo bamaze kubaza ni byiza cyane ariko arabajije ngo se abantu bo mu cyaro babimenya guteneza ingamba zihari ni ukuvuga ngo cyane cyane kuba ngo nabo mu cyaro gusa ahantu hose ari mu mujyi ari mu cyaro hari ingamba zigomba gufatwa kugira ngo twese ture ukuntu twahashya ikibazo cyo kugwingira cyane cyane izo ngamba nko ku bantu bari kubegereye ibigo nderabuzima hari inyigisho zihariye abaganga cyangwa se abaforomo baha abantu baje nk'abamama cyangwa se abapapa baje baherekeje ababyeyi muri kuri CPN cyangwa kuringaniza urubyaro cyangwa gukingiza abana gusuzumisha inda aho ngaho habona inyigisho zihariye zishobora gufasha umubyeyi kugira ngo abone amakuru ahagije. Iyo byavuye aho ngaho rero dufite abajyanama b'ubuzima bari mu midugudu babonye izo nyigisho bashobora kudufasha kugira ngo babwire ababyeyi cyangwa se abaturage muri rusange uburyo twashobora kwirinda indwara z'imirire mibi cyane cyane hajemo no kugwingira ariko tukaba dufite noneho n'imfashanyigisho zagiye zikorwa kugira ngo zifashe abaturage kugira ngo babone iyo myumvire ishobora kubafasha guhindura. Muri ibyo ngibyo hari n'abafasha myumvire bakubaba mu midugudu nabo turi kuganira nabo twabahaye ubumenyi kugira ngo none nabo ngabo bajye begera ababyeyi kugira ngo babahe inyigisho nyazo zashobora gutuma noneho bakurikira ibintu byose birebana n'imirire mibi ishobora n'uburyo twayishobora kuyirwanya. Ariko noneho no ku maradiyo twatangiye gukoresha amaradiyo nko muri iyi minsi murumva muri iyi gahunda y'imikino y'isi, ibiganiro biri guca kuri radiyo, hari amakuru ari guca kuri radiyo agaragaza uburyo twashobora kurwanya imirire mibi. Abasabira abaturage rero ko bakomeza kumva amaradiyo yacu kugira ngo bumve inyigisho ziri kuvamo, noneho banegere n'abayobozi babegereye bashobora kubafasha muri iyo mfashanyigisho.
Twakire na Leon. Leon, uranyumva?
Ndabumva cyane munyamakuru, mwaramutse, nongere ndamutse n'abanywanyi bariko barumviriza iradiyo y'ijwi rya Amerika.
Yego, wiriwe neza, natwe turakuramukije nabo muri kumwe. Urahagana hehe?
Ego, cyo tuvugana nitwa Leo Cargoniyo, ubundi mu gihugu cy'u Burundi na cyane cyane mu gisagara cya Rumonge mu majepfo y'igihugu cy'u Burundi, niho ndiko ndagerageza kuvugira nga ku ijwi rya Amerika nanjye mpagaze.
Yego. Ufite akabazo cyangwa se ni intererano?
Ego, cyane cyane ndakunda ibiganiro bica ku ijwi rya Amerika, ni ibiganiro mudushikiriza, nashaka mubanze mumbabarire gatoyi, se n'uca inyuma y'iki kiganiro, insanganyamatsiko y'iki kiganiro, na cyane cyane ku munsi wa gatatu muba mwaziteguriye ku byerekeye amagara y'abantu, ariko nashaka se n'ubaza, kuko ijwi rya Amerika ino mu Burundi kuva basa n'abayihagaritse tudasubiye gusa nk'abayumva, twashaka kubaza iki kibazo mwoba mu kigeze kugira ngo abarundi dushobore gusa nk'abasubira kumviriza ijwi rya Amerika atankomanzi duciye ku buryo bwa FM, kuko biratugora cyane kugira tuze twumva ijwi rya Amerika. Hanyuma subiye neza na neza rero ku kiganiro, nashaka se n'ubaza umutumire, turavye izingwara ziva ku mirire mibi canke ku gufungura nabi mu kirundi c'iwacu, turabona yuko ari ingwara zifata abantu benshi, ariko nashaka kumubaza koko aya mareta yacu yobakora iki kugira ngo izingorane z'uku ziva mu gufungura nabi zihagarare, na cyane cyane zisanga ziriko ziribasira abana, kandi abana aribo kenshi na kenshi tuvuga tuti nibo gwaruka gwejo canke Burundi bwejo canke ngira ngo ejo haza ku Rwanda. Twashaka tuse tubaze uwo muganga koko amareta yari aba politike kugira ngo izi ngwara zihagarare, ikugwingira canke imirire biva ku gufungura nabi cyangwa kukurya nabi bihagarare. Sawa, murakoze ngaho ku ijwi rya Amerika, ariko turangiza dusaba yuko abayobozi b'ijwi rya Amerika bovugana na cyane cyane n'iyi leta y'u Burundi kugira tuze twumvirize ibiganiro bica ku ijwi rya Amerika. Murakoze.
Leo Karigo, urakoze cyane kuduhamagara. Ebwo ikibazo nk'uko wakibajije cyerekeranye na FM zahagaze mu Burundi kiracyasuzumwa, ubwo giye nikigera muzabimenya, ariko mukomeze kutwumvira ku mirongo migufi uko bishobotse kose no kuri interinete ababishoboye. Hanyuma ubwo reka noneho muganga agusubize ikibazo cyawe, ariko ndibwira ko ari buvuge cyane ku byo mu Rwanda, kuko guverinoma y'u Burundi ntabwo yamenya ingamba yafashe. Dr. Mucumbitsi, Leo Karigo ari mu Burundi ariko arashaka kubaza ikibazo cyerekeranye n'ibibazo by'imirire y'abana bituma bagwingira. Ingamba zaba zarafashwe nk'ingamba leta y'u Rwanda yaba yarafashe, ikibazo kimaze kugaragara, imyanzuro yafashwe hagamijwe kukibonera umuti, imwe muri iyo yabari iyihe?
Arakoze ku kibazo Leo abajije. Nk'uko namusubije koko hari ibyo ntashobora gusubiza nk'iby'u Burundi, ariko byo mu Rwanda byo ntashobora gusubizaho. Nuko ikibazo cyose iyo ushatse kugira ngo ugikemure ufata ingamba, nuko ubanza kumenya ikibazo nyacyo, kubanza kukimenya kugira ngo ufate ingamba zose, nuko ubanza kumenya ikibazo gihagaze gute, uburemere bwawo bumeze gute, none ukamenya n'izihe mbaraga ugiye gushyiramo. Ahangaha niko u Rwanda muri gahunda y'u Rwanda bashoboye kwicara bareba ikibazo dufite mu Rwanda kingana gute, uburemere bungana gute. Aho ngaho niho ikibazo rero cyatangiye gushakirwa umuti, cyatangiye kuganirwaho. Aho rero cyashutumye noneho hari abayobozi ku rwego rw'igihugu kugeza ku muturage kiganirwaho, bakugira ngo bashake ingamba hamwe. ikindi nuko hafashe ingamba zihereye mu mizi aho nuko twavuze kugwingira kw'abana cyane cyane biterwa bihera y'umubyeyi yasamye ukuvuga ngo rero turahera aho ngaho ku mubyeyi usamye ni gute twafashe umubyeyi usamye kubona indyo yuzuye bigatuma noneho dushobora gukemura icyo kibazo ariko cyane cyane nk'uko muri gahunda z'u Rwanda twebwe dufite gahunda yitwa gahunda y'iminsi igihumbi iyo gahunda y'iminsi igihumbi rero ihera umugore atwite kugira ngo twigishe umugore indyo yuzuye agitwite igihe umwana yavutse indyo yashobora gufata igihe noneho umwana ataga gufata imfashabere gukingira ibyo byose izo gahunda zose ziba zagiyeho hari indi ngamba zo kugira ngo duhe abana intungamubiri cyane cyane izo dukunda kuvuga ongera intungamubiri na gasashe kari karimo intungamubiri bigeze nko kuri 15 ababyeyi baha abana bavungira mu biryo umwana akabona izo ntungamubiri kugira ngo turwanye indwara z'imirire mibi cyane cyane n'ibura ry'amaraso ariko hakaba n'izindi ngamba zihari zo kugira ngo twihaze mu biribwa cyane cyane nko kugira akarima k'igikoni cyane cyane kugira adufite amatungo magufi cyangwa se kuremera abatishoboye mu buryo bwo kugira ngo nabo bakomeze kubona ubushobozi muri ibyo rero harimo n'ubukangurambaga tugomba gushyiramo imbere cyane 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 nk'umugoroba w'ababyeyi hano mu Rwanda dufite gahunda y'umugoroba w'ababyeyi aho ababyeyi bashobora guhurira hamwe bakaganira ikibazo bakiga ikibazo bakareba buri uko runaka kubera iki mufite ikibazo kurusha abandi ese biraterwa n'iki ese biraterwa n'amakimbirane kubera iki ugurisha amagi cyangwa ugurisha ikinishi kandi ubifite biraterwa n'inzoga se icyo kibazo bakakigira mu mugoroba w'ababyeyi ubwabo ababyeyi bagashakamo igisubizo naho rero izi ngamba zirimwe zishingiye kuri politiki y'igihugu tugenderaho hari n'izi ngamba rero zirebana no kuba abayobozi b'inzego z'ibanze ubwabo begera abaturage kugira ngo bakomeze kubakangurira kwitabira gahunda za guverinoma.
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu kanya turakomeza iki kiganiro muri Isanga. Ijwi ry'Amerika, amakuru mu munota umwe. Na amakuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afurika.
Masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika, radio yanyu. Ikiganiro muri Isanga cyo kuwa gatatu kibanda ku magara y'abantu, ikiganiro ku buzima, ku byerekeye kugwingira kw'abana. Umutumirwa wacu ni Dr. Alex Mucumbitsi, ni umuyobozi ushinzwe imirire n'isuku mu kigo mbonezamikurire y'abana bato mu Rwanda. Nagira ngo twongere dusubire ku murongo wa telefone, noneho twakire Eli. Uranyumva?
Ndabumva.
Urahagana hehe?
Ndabatira kamo nk'ibisanzwe nditura mu gitaranyo n'ama ndabahamagara ndi.
Itura? Mu gihugu cy'u Burundi?
Mu gihugu cy'u Burundi hano itura mu giteranyo.
Urafite ikibazo cyangwa intererano?
Abo, mbanje kubashimira ku cyo kiganiro mwaduteguriye. Nk'uko kuno munsi wa gatatu mwashimye ko tuvuga ku magara y'abantu ni icyumviro mwagize cyiza ngare akabazo nashaka mbere ndababaze ego nashaka muntu umwe gatoya ariko tubandanya nashaka ndabisabire ikindi kintu nacyo kijyanye n'amagara y'abantu ni ukuvuga akenshi twe twakunda hano duherereye umupaka w'u Rwanda tukumva iradiyo zimwe zimwe zo mu Rwanda ariko ntitubasha kuba tukumva neza abaganga bakunda kuvuga ku izo radiyo ko bakoresha ibimera mu kuvura ingo zimwe zimwe nashaka nasabare yuko nkuko mwama mwadukore mukatuzanira abatumire beshi yuko mwozo caguye mukatuzanira mwo umuganga umwe mwaho batumire akaba umutumire w'umunsi tukagira ibazo zishitumwe bari uko twebwe hano twakunda kumva gose cyukumva hari ibazo zishitwaye dukeneye kuba twababaza ariko tukabura contact za bitwa twumva wari kwavuga ku bintu bijyanye n'amagara y'abantu kandi bavuga ko bavuta ibimera nashaka ndabisabire byenya nk'amwe bwo tamenga murakunda kuvuga ku magara y'abantu yuko mwoto duhitiramo umunsi umwe mukadutumirira umwe muri abo ngo kwiyaranja mukabwira nk'abajya abakorespondansi banyu bakorera ngaho mu Rwanda akaba ari babafasha mugomba muronke contact zabo mukabadutumira kuko nabo numvise abaganga ni nk'aho icyo bodufasha mu buzima.
Urashaka abavuzi bagihanga uko tubivuga mu Kinyarwanda bavurisha imiti y'Ikinyarwanda cyangwa abo mu Burundi bavurisha ikirundi
bavurisha twovuga ko ari nk'ikirundi nuko uvuga abo baje ukuntu ndabumva bavuga ko bavuza ibimera
abo bumva kuri radio
numva menga abo birateye imbere rwose mu karere nitwo nk'uburyo bw'uko dushobora kuba twabasa ibibazo niyo mpamvu twari dusabye kuko n'abaganga novuga ko bakoresha imiti nokwita kariya gihanga mugabo ubuvuzi bwabo bushaka gukora nk'uko ikizungu.
Hanyuma hari ikibazo waba ufite kijyana n'ibyo uyu munsi byerekeranye no kugwingira
abo kwicyo naco nashaka mbere nanjye ntere kutwira kapuzi ahubwo icyo mbona yakwiye kuba bokora bakwiye kuba bokora uhimiriza rikwiye kugira ngo abenshi izi mfungurwa akenshi usanga zikunda guterwa n'abazishitse bakazifungura nazi kuvuga rero icyo namubwira n'ibyo ariko barakora bokongera bakaza baragendera no mu mihana babigisha gufungura neza akandi kabazi nako nashaka ndamubaze ko basanzwe bakora n'ibyo by'ukurikirana ibyo biharuro nashaka ndabaze ko ubushakashatsi no mu bindi bihugu yuko bikunda kugaragara yuko naho iyo ngwara gufungwa nabi yo bibashikira ko tumenyereye ko menga gufungwa nabi ishikira twebwe abanyafrika.
Bwaratubwira niba hari icyo abiziho. Dr. Mucumbitsi arabaza ku rwego rwaguye niba hari icyo mwamuzi niba bindi bihugu bigira icyo kibazo cy'imirire mibi ariko kandi hari n'akabaza baza kajyanye n'imivurire cyangwa se hakoreshejwe imiti ya gakondo. Sinzi niba ari ubuvuzi gusa cyangwa se niba n'umuntu yavangamo n'ibyerekeranye n'imirire. Hari nk'ibiribwa mwabamo musobanurira abantu ko bakwiye kubirya yenda kugira ngo bafashe abana gukura neza, hari icyo mwamubwiraho?
Urakoze. Kuri ibyo bibazo Eliya abajije, hari ikibazo avuze ko kwigisha ababyeyi kwigisha uburyo bwo gufungura cyangwa se kurya neza, iyo nibyo twasanze koko mu bushakashatsi twasanze ko ababyeyi bafite ibiryo ariko ntago bazi kubitunganya cyangwa se kubiteka cyangwa se bamara no kubintu ntibazi no kubirya neza. Ibyo rero byatumye rero twe dushobora kwigisha gutegura indyo cyangwa se imfashanyigisho z'uburyo bagomba gutegura indyo n'uburyo bashobora kuyiteka. Tufate nk'urugero nk'imboga, murabizi ko imboga zibomo za vitamine kandi izo vitamine iyo zatinze hanze zishobora kwangirika, nuko iyo zashobora gutekwa igihe kinini zishobora kwangirikwa. Nicyo tuma rero twagiye dutegura imfashanyigisho zishobora gufasha ababyeyi uburyo bashobora gutegura iyo ndyo n'uburyo bashobora no kuyifata. Ibyo rero twakomeje no kubikora, birakomeje n'umuvango uko nabivuze n'abajyanama b'ubuzima hirya no hino, ariko ni ikintu gihoraho. Ntabwo bashobora kuvuga ngo uwigishije ngo byarangiye. Tuzakomeza duhozeho kugira ngo ababyeyi cyangwa se abaturage bakomeze babone inyigisho zishobora kubafasha mu byerekeye imirire, haba mu mujyi haba mu cyaro. Bose bakeneye kurya no mu maresitora, mujya mubibona ko abantu bagiye mu maresitora uburyo baryamo usanga bakifitemo ubumenyi bukeya. Aha rero ni inshingano zacu zo kugira ngo dukomeze kubaha inyigisho nyazo, dukomeze kuba kubegera tubigisha uburyo bashobora gufungura neza. Ku kibazo cya kabiri cyo kuvuga ngo ese icyo kibazo ikibazo cyo kugwingira cyangwa cy'imirire mibi ntago kiri mu Rwanda gusa, ntago cyihariye ku Rwanda, ni ku isi hose ikibazo kirahari. Ariko mu ku isi hose, muri Afurika no muri ibi bihugu bidukikije, icyo kibazo kirahari ariko kigenda gitandukana ku buremere. Uko uburemere bungana ni ukuvuga ngo dufashe nk'i Burundi, uburyo bwo kugwingira abana bagwingiye tujanishije, urasanga nk'i Burundi bari hejuru cyane cyane n'u Rwanda. U Rwanda rukaba ruri hasi, wajya kugereranisha na mungo muri Kenya, urasanga Kenya iri hasi kurusha u Rwanda cyangwa se u Burundi. Icyo kibazo rero cyo nashaka kubivugaho ni uko imibare tufite ituruka mu turere, mu bihugu bidukikije hano muri Afurika, urasanga bigenda bitandukana bitewe n'ukuntu bitabiriye iki gikorwa cyo kugwanya imirire mibi.
Twakire na Eric ku murongo wa telefone. Eric, uranyumva? Urahagana hehe?
Ndi mu gihugu cy'u Rwanda.
Hehe.
Akarere merere mu karere ka Gicumbi.
Ikibazo cyangwa igitekerezo?
Igitekerezo rero natanga ku bana bo mu Rwanda bagwingira. Abagwingira ni n'ababa badafite amikoro.
N'abadafite amikoro cyangwa n'abatazi uburyo bwo gutunganya ibiribwa?
Hari n'abandi baba batishoboye wenda nk'abandi bakabura ibiryo bihagije byo kurya, niko kugwingira kw'abana.
Hari none hari ikibazo ufitiye muganga, mubwire uko ubibona. Eric, muganga mucumbitsi Eric aravuga ko abana bagwingira, we kubwe arasanga ari ikibazo cyo kutagira ibiribwa.
Ntabwo twashobora kubihamya gutyo cyangwa se abantu batishoboye, kubera ko urebye ubushakashatsi cyangwa imibare dufite hano mu Rwanda igaragaza ko kugwingira nibyo muri abana cyangwa se muri abana bari hasi imyaka itanu biri mu gihugu cyose, ari mu mijyi, ari no mu cyaro. Kuko watangiye ubivuga wabonye ko no mu cyaro no mu mujyi wa Kigali abana barimo bagwingiye, kandi wajya kureba ugasanga ni mu bantu bose, ari mu gitsina gabo, ari no mu gitsina gore, urasanga icyo kibazo gihari. Bituma noneho utashobora guheraho uvuga ngo abatishoboye nibo bonyine bagwingira, ariko bitavuze ko abatishoboye batarimo abantu bagwingiye. Nari gituma guverinoma y'u Rwanda ifate ingamba, nk'uko navuze ngo urabanza ukareba ikibazo giherereye hehe, twagihera hehe kugira ngo dukemure. Aho u Rwanda rwashoboye gufata ingamba z'abantu batishoboye kugira ngo bagende babagezaho za programme z'igihugu, nk'uko urabizi hari programme ya Girinka igendeha abantu batishoboye, hari abakugwa kubaremera, kubaha amatungo magufi, ariko cyane cyane nk'uko byerekeye ibiribwa, hari gahunda yo guha abana shisha kibondo. Shisha kibondo ni ifu, hari urano mu Rwanda dufite uruganda rukora ibiryo by'abana, aho guverinoma itanga miliyari 6 buri mwaka kugura ibiryo duha abana bari munsi y'imyaka 2 y'abana bari mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe, kugira ngo babunganire muri iyo mu biryo by'abana. Bivuga ko noneho si ukuvuga ko aribo bonyine bafite icyo kibazo, ariko hari n'ingamba guverinoma igenda ifasha muri abo bantu batishoboye, ko kugaragaza ko batishoboye ahubwo guverinoma igenda ishyiramo ubushobozi ifite mu kugira ngo bari abana nabo bitabweho.
Ibi biryo se muvuga bikorerwa mu nganda, ni iby'igihe gitoya byo kunganira kugira ngo umuntu yongere abone akabaraga cyangwa se abashe kugera ku rugero runaka? Kuko akenshi nkina usanga bavuga ngo ibyo bikorewe mu nganda ntabwo si byiza ugereranije n'ibitara, sinzi ukuntu umuntu yabyita processed. Hari ikintu ubona kuko ukabona ni umwimerere, ikindi ukabona ni ifu ivangavanze n'ibindi, ibyo byose biba byaranyuze mu mu bintu bitandukanye bakaba bavuga ko atari byiza nk'ikintu nyine gifite umwimerere. Ibyo biribwa mukoresha bijyana by'amafu by'inyongera gaburo ni by'igihe gitoya.
Bo ni igihe gitoya ariko ntago bivuze ko ibintu byose biciye mu nganda ari bibi. Aho ngaho kugira ngo tubusanire ko uru ruganda rukora ibiryo by'abana ni uruganda rushobora gukora ifu ivanze irimo ama ifu y'ibigori, amasaka, arimo soya bagavangamo n'amata kugira ngo bifashe wa mwana bikurikije ingano z'umwana izakeneye ku munsi. Bivuga ko rero ibi inyongera mu intungamubiri bashobora guha umwana bituye muri iyo fu ntabwo bisimbuye ibiryo by'umwana. Umwana akomeza kurya ariko ni kugira ngo bimwongerere kugira ngo umwana abone za ntungamubiri ataba yashobora kubona vuba vuba mu ndyo dufite, kubera ko ibiryo dufite ntabwo twashobora kuvuga ko byose byagije mu bya birimo za ntungamubiri umuntu aba akeneye. Niyo tuma rero dushaka guha abana batishoboye iyo nyunganizi, ariko noneho tunabashishikariza kugira ngo bihaze mu biribwa aho bishoboka, ariko noneho ntabwo ari kuvuga ngo ni ibintu bizahoraho.
None ko numva se harimo ibintu bisanzwe nyine bifasha umubiri kandi biri mu biribwa bisanzwe umunyarwanda asanzwe akoresha, hari ukuntu baba bishoboye bo baba bashobora kugura nk'iyo fu ikajya bakajya bayikoresha mu buryo busanzwe baha abana kugira ngo bafashe mu mikurire?
Nibyo, urabukoze kumbaza icyo kibazo. Nuko urwo ruganda ruri hano mu Rwanda dukora ifu made in Rwanda, bikora ifu y'abana ariko twagiye tuyiha amazina atandukanye. Izina rya mbere nuko tuvuga ko ari shisha kibondo. Iyo shisha kibondo ihabwa abana bari mu cyiciro cya mbere, babandi guverinoma igurira ikabibaha nuko twavuga ku buntu, ntabwo bigurishwa. Iyo ngibyo ntabwo bigurishwa iyo bita shisha kibondo. Ariko noneho urwo ruganda rukora n'ibindi nabyo bimeze kimwe ariko bifite irindi zina, aho bita Nitri Mama, hari na Nitri Toto, hari na Nitri Family, ariko bifite intungamubiri zimwe. Ariko ibyo ngibyo byo narimaze kuvuga byo biba biri mu biragurishwa. Aho umuntu ufite ubushobozi ashobora kujya muri supermarket cyangwa se ahantu bagurisha ibiryo akabibona akabigura agakora iyo.
Twakire na Pacifique ku murongo wa telefone. Pacifique,
navuge
urahagana he?
Ndi Bujumbura mu gisagara gikuru cya Bujumbura mu Manuko.
Mu gisagara gikuru se mumeze neza?
Tumeze neza, mbona n'akazuba kariko karaga n'akayaga keshi keshi kadasanzwe.
Nagaturuka muri Tanganyika?
Gaturuka muri Tanganyika, ndabona yuko kabisa umuyaga wabaye mwinshi Tanganyika mbona iri kiratera yuzura gato gato. Rero nagomba kubaza nyamutumira n'ibyo yavuze ku bibazo byo kugwingira. Kugwingira nicyo nariko ndibaza, nibaza yuko ari ukudigira cyangwa mu kirundi nibaza yuko ari ukudigira cyangwa kuzingama. Nzi yuko ariko ntagisobanura.
No kuzingama iryo jambo rirakoreshwa mu Kinyarwanda, ariko ni ukuvuga ko umwana aba atakuze ku kigero cya nyacyo kiba cyitezwe.
Ni ukudigira. Ariko rero naca nibaza, ugiye kuraba nko ngaha mu Burundi cyangwa mu Rwanda uza gusanga nk'ibintu bisingamura abo bana ari nk'ibintu dusanzwe twirimira. Ariko rero ukaca usanga rero nk'abantu bo mu gihugu hagati nk'ariya muri interiyeri, ukaca usanga rero iyo ndwara bo bakunze kuyita ukundi, bakayita indwara y'isi cyangwa nk'iy'amarozi. Ariko cyo usanga rero abagiriwe ubwenge bwo kumenya ibyo bintu ntibakunze kubyigisha abantu nk'ingene bohingura ibyo bifunguwa kugira ngo babihe abo bana, kugira nabo ngo bakure bafise ingufu zo gukura, bafise umuvuduko wo gukura. Ariko rero nk'amakosa tukaca tuyegeka kuba bagiriwe ubwo buntu bw'ubumenyi, kubera iki boba batabyigisha abandi kugira ngo bigishe, bashire ingufu zo kwigisha abantu ku bijyanye no gutegura ibifungukwa kugira ngo iyo ndwara yo kudigira ibanze kugira iranduranwe n'imibu uko ugiye kuraba usanga iyo ngwara igwiriye na nubu uya usanga amenga ibyo gufungura biriko biratera imbere byo gufungura neza ariko ugiye kuraba ibyo bintu biracagwiriye nko ngaha mu gihugu ugiye kuraba nka mu kiyaya cimbo biracagwiriye kuko usanga nk'abantu nk'abana bato bato bakizimbye amatama abandi bakigwaye amapunja abandi bakizingamye bakora nabi na nazi ariko ugiye kuranga kuraba mu bagiriye ubwenge bakamenya ayo mahirwe y'igituma iyo ngwa icyo kintu cyo kuzingama ujya gusanga atanga ubwo bagishyira mu kugira ngo bigishe abantu icyo tuma iyo ngwara iranduranwa n'umuti none nkaca rero mbaza ati none nk'abantu bato bato bo kwitegeke yozokumuko amaherezo yozoba ayahe nk'abantu b'abaganga b'abadogiteri bo bigiye ibyo bintu ingufu baba ariko barashyiramo n'iyihe kuki badashyiramo impanuro ngo kugira ibyo bintu bizoranduranwa n'imizi ikibazo cyanjye cyari icyo yakugira ndatwumve
rwose pacifique pacifique ndumva uravuga uti ikibazo twagishyira cyangwa se amakosa twayashyira ku bantu babyize bazi ibyo bakora ariko sinzi niba aho ngaho mu Burundi batabasobanurira ariko Dr. Mucumbitsi yatubwiraga ko basobanurira ababyeyi ari abagiye kwipimisha kwa muganga ari abagiye gushaka ubufasha mu byerekeranye no kuboneza urubyaro cyangwa se mu zindi gahunda za leta ko bafashwa bagahabwa inama ndetse no mu kagoro bakababyeyi aho ngo mu Burundi ntabwo tuzi uko byifashe ariko ababijijukiwe babizi yatubwiraga ko mu Rwanda babikora ahubwo ubwo twazareba mu Burundi ikirimo gukorwa icyari cyo hanyuma namwe mukabibariza
ashite cyane kuko ntabyo dukunze kubona cyane babisobanurira abanyagihugu kuko kunze gusanga bituma hejuru bimenya abantu bo mu gisagara gusa ariko nko mu bantu bato bato bo hagati muri interiyeri ntabyo bamenya uwo babifata ukundi bakabifata mu zindi ndwara zo hasi ku isi ugasanga bajya mu bapfumu ngo n'amashano kumbe ni indwara zo gufungura nabi kandi bifungurwa ari ibyo twirimira
urakoze cyane pacifique Dr. Mucumbitsi mwumvise ibyo pacifique arimo avuga nuko nyine ikibazo arakivuga ku Burundi aho ari muri interiyeri uko ibintu byifashe sinzi niba hari icyo mwamubwira
arakoze cyane pacifique ku bibazo bajije kandi bifite n'ireme cyane cyane ikibazo cy'imirire mibi cyangwa ikibazo cyo kugwingira ntabwo ari ikibazo karande ntabwo ari uvuga ngo ni ikintu kitashobora gukira cyangwa kitashobora kuvaho ariko ni ikintu abantu bagomba gushyiramo imbaraga ntabwo ari ikintu gishobora guhoraho cyangwa se twavuga ngo heredite kibaho ariko gishobora gukira nk'uko yabivuze izi ndwara z'imirire mibi ntabwo zikizwa kwa muganga ntabwo nta muti uko bashobora kujya kwa muganga bakaguha ikinini ni ibintu bishobora kuvurwa cyane cyane nibyo dufite mu rugo nk'uko yabivuze pacifique yavuze ko ibivura ibyerekeye indwara z'imirire mibi turabifite mu ngo zacu n'ibiribwa ni ukugira isuku ni ukurwanya amakimbirane ni ukuringaniza urubyaro ibyo byose tushobora no kubyikorera iwacu tubiganiriyeho umwe ku wundi nkabashimira cyane cyane kuri icyo kibazo cyane cyane ku ndwara z'imirire mibi haracyari ikibazo cyo kwitiranya kugwingira no kugira imirire mibi nka bwaki bwaki iyo tuvuze bwaki cyangwa se iri ibyimbisha cyangwa iri inanu usanga umwana yanonutse cyane yaracuramye imisatsi cyane cyane niyo mu gifu mu cyongereza bita acute malnutrition cyangwa se malnutrition egi mu gifaransa ariko cyane cyane mu kinyarwanda ni indwara itewe n'ikibazo cya hafi cyane tufate nk'urugero nk'uko imvura yashobora kugwa igihe kirekire abantu nibeze ugasanga abantu babuze ibiryo byo kurya icyo gihe abantu bashobora kurwara bwaki ariko icyo kibazo kivuyeho ubwakirarangira ni hahandi usanga umwana abyimbye amatama cyangwa se akaba ananutse ibyo ngibyo bishobora kuvurwa bigakira ariko kugwingira byo nabyo ni indwara y'imirire mibi ariko iyo y'igihe kirekire nk'uko twabivuze ihera umwana akiri no mu nda y'umubyeyi ikazakomeza igihe kinini ariko bikanagira n'ingaruka cyane cyane mu bwonko nicyo tuma rero tuvuga ko tugomba gutandukanya kugwingira n'iziriya ndwara zo kurwara bwaki cyangwa se bwakiyumisha cyangwa bwakibyimbisha. Hari icyo bavuze muri izo ndwara rero, hari igihe usanga umwana yabyimbye amatama yagize gute bakamwitira ko yagiye mu badamuroze. Ibyo ngibyo bikunda kubaho nano mu Rwanda bibaho, ariko cyane cyane iyo mwegereye ababyeyi mukabigisha bagatandukanya indwara z'amarozi n'indwara z'imirire mibi bagenda babyumva. Ibyo rero birasaba ko kwigisha bitaharirwa urwego rumwe. Hano rero birasaba ko nko mu Rwanda ndabaha urugero nuko za ministeri zose ubu ngubu zirafatanyije turakorera hamwe kugira ngo twese turwanye malnutrition. Biterwa ko no kuvuga ngo ministeri y'ubuzima, ministeri y'umuryango ni y'umuryango, ministeri ya y'ubworozi yo guhinga menagri yo guhinga no korora, ministeri yo kwiya y'amashuri minaloke, twese dufatanyije hamwe kugira ngo twese turebe ukuntu twarwanya ikibazo cy'imirire mibi. Ariko si icyo cyonyine, yarazo bashaka kurwanya ikibazo cy'imirire mibi bahera mu muryango, abaturage ubwabo bakumva ikibazo bakacyigishwa. Ni ukuvuga ngo na twakora ingamba zimeze gute umuryango ubwayo abaturage ubwabo batumva ikibazo badashaka kugikemura ntabwo cyashobora gukemuka. Ariko ibyo byose nabyo bisaba amikoro, na nicyo tuma rero dusaba abafatanyabikorwa ubu dufatanyije hamwe dufite ingamba zimwe tubaho umurongo umwe kugira ngo noneho twese bashoremo amafaranga turebe ukuntu twarwanya ikibazo cy'imirire mibi dufatanyije.
Ye birumvikana, ntabwo ari akazi k'umuntu umwe, ni igikorwa gihuriweho kugira ngo kizabashe kugera ku musaruro. Twakire na Jean de Dieu ku murongo wa telefone. Wiriwe neza Jean de Dieu, urahagana he?
Ni babana za Jean de Dieu ndi Kigali mu Rwanda, ntamwe nzwi nka ruho rw'indawijabana. Noneho rero nabanza habashimira komikaze mu kiganiro, bashimira n'umutumirwa wacu. Yego, buriyo ndimo numva ngo mu Rwanda abana baragwinge birambabaza cyane kuko ntabwo ari ikintu cyo kwishimira. Reba nk'iyo usanze mu Rwanda ariho hashakwa haba ibihingwa byinshi bakanagemura no hanze y'u Rwanda, ariko ugasanga ngo ni naho abana baho barwaye, usanga ari ikibazo gikomeye cyane. Ahubwo ngo ikintu nashishikariza Abanyarwanda bo bazajye bafata ibyo bihingiye cyangwa n'ibyo baguze babiha abana babo, ariko hari ikindi kintu namanya gishobora kuba gitera abana kugwingira. Urabona nk'umwana aba afite nk'imyaka itatu ugatanya kumukorera ijerekani ngo najye kuvoma, ugasanga nyine ibyo bintu nabyo biramusubiza hasi, harimo no gukoresha abana imirimo badashoboye. Rero nka mbona nanone ikindi kintu cyakabaye kujya mu byo bintu bicike, kwigisha nyine kurwanya iyo mirire mibi byagahereye mu nzego zo hasi, noneho no mu nsengero bikajya bijyamaho abantu basengeye, pasiteri akajya aho nabyo akabyigishaho. Urabona kuko muri ino minsi abantu barimo gusenga cyane, mbega buri ruhare rwose bakarwinjirira bakabigisha ku kijyanye n'ibyo, kuko nibikomeza gutyo nta hantu u Rwanda rwacu rwawe rwerekeza ejo hashiduka nta muntu muzima ugaragara uri mu gihugu.
Ndumva ari impungenge zumvikana, ubugumye hafi ya radiyo, ubugumye ku murongo niba utihuta. Muganga niyagira icyo yifuza kukubaza cyangwa se icyo yifuza kubwira ugakubwire. Muganga mucumbitsi, mwavuze ko ikibazo mwagihagurukiye muri inzego zitandukanye harimo za ministeri bifatanya n'umuryango, ruhu rw'inda nawe cyangwa se Jean de Dieu Bagwaneza nawe arabunganira avuga ko ibyo bintu bya bitagombye no kuba rwose mu Rwanda igihugu cyagombye kuba gifite ubutunzi kandi kigemura no mu mahanga. Nagira ngo musubize kuri izi mpungenge ze cyangwa se no kubibazo yibaza. Dr. Mucumbitsi, muranyumva?
iyo urebye koko ukareba ukuntu u Rwanda rwihagije mu biribwa ukajya kureba ukuntu abana nabo badufite abana bagwingiye nubwo imimari imibare igenda igabanuka ariko turacyari kure bisaba ko twihuta cyane ariko kibazo none se biraterwa n'iki ku ibiryo bihari abana biraterwa n'iki cyo ni ikibazo cyiza cyane aho nashaka kumusubiza ko kugwingira kw'abana ntabwo biterwa n'ibiryo gwenyine kwihaza mu biribwa ubwabyo ntabwo ari byo byatuma ikibazo gikemuka hari ibindi bintu bishobora gushimangirwa kuko natangiye bivuga kugwingira biterwa n'ibintu byinshi cyane muri ibyo ngibyo rero hari igitwashobora kuba dufite ibiryo umwana abirya ariko hakaba hari n'ibindi bintu byashobora gutuma uwo mwana agwingira reka ngo muhe urugero hari igihe nk'ubu ngubu usanga kwita ku bana abana muri iyi minsi urasanga ababyeyi bajya muri shuguri hirya no hino bagiye gushaka akazi bagiye mu mashuri ugasanga umwana agumana n'umukozi amasaha yose ntabwo tuvuze ko abakozi bari mu rugo batarera abana neza ariko noneho iyo umwana atabona rwa rukundo rwa mama rw'umubyeyi amwiteho amunsi igihe nyacyo wa mwana ashobora kugwingira nubwo yaba afite ibiryo bihagije ikindi noneho hari n'ikindi abantu bataramenya neza umwana twavuze ko ashobora kugwingira no mu bwonko iyo ubwonko bw'umwana batabukanguye hakiri kare kugira ngo ukangure ubwo bwonko bw'umwana bisaba ko umwana akivuka ushobora kumuririmbira ushobora kumwitaho igihe uri kumwonsa ukamuririmbira ukamusekera cyagiye bituma bwa bwonko bw'umwana bukanguka
hari n'abamuririmbira akiri mu nda
igihe umwana ari aho ngaho mu rugo ukamuha udukinisho two gukina igihe ari gukina bwa bwonko bwe burakira ajya ari kubaka utuzu afata amabuye akayagereka ku yandi bwa bwonko bw'umwana buba bukura buba buri gukanguka rero umwana iyo atabonye umwanya kugira ngo bamukinishe bamwiteho bamwereke urukundo bishobora gutuma uwo mwana agwingira mu bwonko nubwo ibiryo byaba bihari ni ukuvuga ngo hari ibintu byinshi bijyanye nakubwira ko amakimbirane mu rugo ashobora gutuma umwana agwingira kandi afite ibiryo
ahubwo nimudusobanurire nagira ngo muze nze kubabaza n'ubundi mudusobanure ukuntu amakimbirane mu rugo ashobora gutera umwana kugwingira kandi afite ibiribwa
nibyo urakoze kuri icyo kibazo ni ukuvuga ngo amakimbirane mu rugo afite uruhare runini cyane cyane mu kugwingira k'umwana cyangwa se mu mirire mibi y'umwana ni ukuvuga ngo iyo mwakimbiranye mu rugo ntabwo muba mufite umwanya wo kwita ku bana wa mutungo w'urugo murawusesagura kubera ko nta bwumvikane buri mu rugo igihe bigatuma noneho na wa mugore wagombye kwita ku mwana umwanya wose baba bari mu makimbirane bigatuma noneho wa mwana azahara mu byerekeye imirire ariko noneho wa mwana noneho nk'uko nabivuze ku mubyerekeye ubwonko wa mwana uri gushaka urukundo akabona ababyeyi bari kurwana bari kugera gute ntawe umwitayeho bwa bwonko bw'umwana nabwo buradindira aho rero niho nakubwira ko bishobora kugira ingaruka ari ku muryango ari ku mwana ari no ku gihugu ubwayo amakimbirane ntabwo ari ikintu cyiza kibigira ingaruka ikomeye cyane
twakire na Federico
abwe
urahaga na Federico
ndi Bujumbura mu Burundi
mhm
ego nagomba kubaza nagiye kuri interneti nteze mwabo ariko mvuga ikiganiro cerekeye kubana bafungura nabi cyangwa kubana ba
magwingira nabi
magwingira kumwingira sinumva neza icyo mu Kirundi
muganga musobanurire neza kugwingira icyari cyo nagerageze gucishiriza ariko sinzi no nabivuze neza Dr. Mucumbitsi
Oya ntacyo ingebanda
yaba yumva igifaransa kugwingira ni malnutrition chronique ni kubura no kurwara indwara ya mirire mibi igihe kirekire
Federico wabyumvise
bise dufatiye muri ibintu bihugu byacu byo muri Afrika tuvuge rumva nka kirundi nkaha mu Burundi dusanzwe tuye urabona keshi ubukene burugari ry'abantu inzara ugasanga rimwe rimwe keshi hari abantu bavuka ku murindi munini dufatiye urumva nka jewe sanswe ndo umuntu arongoye ishyirahamwe ry'abakozi bo mu nzu no kuvuga abantu bato bato hari ukuntu urumva bashobora kubyara bakabyara ku murindi munini rimwe rimwe bakazitegwa inda n'abakoresha babo cyangwa n'abakozi babo rimwe rimwe kenshi abo bana bavuka muri ubwo buryo nibo kenshi usho usanga rero kenshi na kenshi bari muri izo ntuze ugaca usanga ntashobora kwiga ntashobora gukura neza kubera ngo aronke umwisanzuro ukwiye nk'uw'abandi bana ujya nk'umwana bayavutse yarize ikigo rero twakoze twasanze kenshi ikintu biva ku ngene badakunda kuroswa inyigisho zikwiye rimwe rimwe twebwe rero nk'abantu barongoye amashyirahamwe y'aba bantu bato batiyo turiko turagerageza kubisigura ayo ma ONG tubabariye ati mudufashe ni mu bashe kubaha inyigisho ubwire tu bigishe mu mitwe ibijyanye n'ibyirondokeje n'amagara meza ibijyanye n'ibyiki mbere tukanasaba n'aya mashyirahamwe aharanira agateka k'abana ubwire dufashanye kenshi na kenshi baca batwirukana numva bakavuga ngo yuko twaba tugiye tufatwa ar'isoko urumva bakatwirukana kurero tugatera kamo abantu bose bishoboye yaba amakungu canke zaba za pinide yaba eka n'amambasade bose baba abantu eka nabwo nyine bamenyesha amakuru yuko bogerageza bagahaguruka icyo kibazo cy'abantu batubata kuko kenshi iyo muri ko muravuga iki mutanga ibiganiro kenshi ku bantu bize ntimutanga ibiganiro ku bantu bato bato kandi twebwe abantu bato bato ibyo bibazo ari twe biraba kukayirukira kuronta nk'abantu bashobora guha inyigisho nko ku bakozi bo mazuru mu gisa indongo bashobora gutahura mu mitwe kubera benshi ntitwashoboye kwiga dufatiye kw'ibi bintu biguma biba muri ibi bihugu byacu hanyuma rero murakoze imana ibahezagire urumva icyumviro cyane cyari icyo murakoze imana ibahezagire
urakoze cyane Federico ikibazo cyawe rwose cyangwa se icyiyumviro ni ikintu gikomeye kandi gifite ishingiro ariko kandi ntabwo twigisha cyangwa se dutumira abantu cyangwa se ngo dutegure ibiganiro bireba gusa abantu bize ahubwo dushaka gushyikira bose namwe ubwanyu mufite umwanya mujye mutubwira ibiganiro mwumva mwifuza ko twabashakira abatumirwa hanyuma namwe ubwanyu mukabibariza rwose ibiganiro ni bya bose ntawuhezwa kuri Radio Ijwi rya Amerika ubwo rero nagira ngo muri aka kanya noneho ndabona n'iminota igenda ishira Dr. Mucumbitsi mugira icyo mwavuga ku byo Federico avuze aravuga nko kuri aba bantu rwose ikibazo cy'abantu babakoze bo mu rugo urumva abayaya bashobora guterwa inda na bashebuja iki ni ikibazo kiboneka ariko kandi abantu bakanagihishira umwana w'umukobwa akaba yabuze nk'uko mu kirundi bavuga yacira nayamira noneho no wa mwana ntabashe kugira imikurire myiza aba iki kibazo mwebwe mujya muhura nacyo cyangwa se hari uburyo mwabashije kukibonera umuti
kuri kibazo Frederic avajije ni ikibazo cyiza cyane kandi na hano mu Rwanda kirahari no kuvuga ngo hari abana bato baterwa inda n'abantu bakuze cyangwa se abana babangana ariko kumva rero umwana w'umwangavu watwaye inda akiri umwana mutoya ataragira inshingano zo kurera mugenzi we nawe akiri umwana nawe urumva ko hari kirimo ikibazo ibyo rero bishobora gutuma habamo ingaruka cyane cyane ko wa mwana wavutse icya mbere nuko wa mwana w'umwangavu yatwite abafata umwanya wo guhisha yanda yafashe wa mwana umwanya wo guhisha yanda ni ukuvuga ngo mu mirire ntabwo aza kurya neza noneho n'umuryango we ushobora no kumwirukana wa mwana akabura uburyo arya neza bikagira ingaruka ku wa mwana ukiri mu nda yanavuka noneho wa mwana cyane cyane hari igihe na se wamuteye wa se w'umwana atemera ko umwana ari uwe bigatuma rero wa mwana atagira aho abarizwa atashobora kubona mituweli nk'hano mu Rwanda tuvuga mituweli kugira ngo umwana avuzwe neza iyo atabonye gutyo bituma noneho n'ababyeyi iyo batishimiye ko umwana watwaye inda bashobora kumutererana wagasanga wa mwana noneho ari imirire mibi ntayibonye ari imirire myiza ntayibonye ari no kuvurwa ntabibonye bigatuma noneho wa mwana noneho bimugiramo ingaruka cyane cyane mu kugwingira cyangwa se kujya mu mirire mibi
reka mbashimire cyane mbashimire rwose ndabona umwanya twari dufite ari uyu nguyu Dr. Alex Mucumbitsi umuyobozi ushinzwe imirire n'isuku mu kigo mbonezamikurire y'abana bato mu Rwanda ndabashimiye cyane kuri uyu mwanya mwahaye Radio Ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo. Ndashimira abamfashije ku buhanga bw'ibyuma nkaba nari Eugenia Mukankusi wari ubafashije gukurikira iki kiganiro. Mwese mwese tubifurije ubuzima buzira umuze.
Eugenia Mukankusi urakoze kuri icyo kiganiro muri sanga utugejejeho.